ara dinsi o wa edenda haja Ahmed Kasereka agakainya olubono lobali kubesanganga mungu wa mkulembezo weiwanga wera gira baka zibona bona abali makolero baba bingeyo bayogera kunina basa Kasereka koba akiyoyo olokoso era abali kubyogera na baba tagwaniza government eno bwabikalamu abali no moyo bwomu na go kutendeza bakazi kwezimba aliko bati president yuri kakuta Museveni ajaga bakazi abanje emirimo obuli mu government eno abasoma bali kwa ku mirimo gye mu bitongole ebyendawulo gye bali kunogolera obwempiya alikusaba abanaidindo okubanga bakola bwaino bekulankula ne kibasobozesa ne district yaibwe okweyongera bwa maiso
Kyabulimba olukoso pokopoko yennyini atambuzibwa bannaffe abanuuku naddala wano mu Jinja City ne Jinja District si bituufu n'akatono President Museveni yajja abakazi n'abaana abawali mmanju n'abongerako obubonero nga bayingira Makerere ne University endala n'abateerawo ebifo ku buli leviyo LC n'omukiiko lw'eggwanga Paramenti n'afuba okulaba nga bagenda basomesebwa eby'omu mutwe kati afuba okulaba nga bafuna ssente ez'emyoganiza PDM ate era tayinza kuba ng'ate byayagala basalweko oba bagobwe ku mirimu Pulezidenti afuba okulaba nga abakyala bangi beeyongera okukola mu makolero babeera mu by'obusuubuzi babeera mu bizinesi eza buli ngeri babeera mu banka babeera mu insurance.